dajimsafi.com.
Nisa, Nisa, Leshan.
Ça c'est bon avec produce Malota.
Oh yeah.
Kama unaibiwe so binadamu, unantia ibu mkopa taka ushadamu. Kopa usiogopi atali bababa mtu, wenye madeni piga kelele. Nyuma mwiko, wote daima mbele. Yes ya kudumi, basi mchanga mshe. Kopa mua kopa asa, alafu kimbie. Yes ya kudumi, basi mtingishe. Kopa mua kopa asa. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted. Yes ya nachezea pesa mbaka na mwita tajiri. Mini tamkomesha, mbona atalipia bili. Yes ya napendeza, ananisahau mimi. Atajirekebisha, labda mimi so mimi. Mua nakopa, asa nakopa. Miamala nasongesha, na endo atalipa. Yes ya kudumi, basi mchanga mshe. Kopa mua kopa asa, alafu kimbie. Yes ya kudumi, basi mtingishe. Kopa mua kopa asa. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted. Watu wote wanted, mama wanted, mtani wanted, mama wanted.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.